waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
habeen wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. wararka caawa oo bisha maars ay tahay labada sanadka 2021 waxaa ka mid ah New South Wales oo sheegtay inay xirtay baaritaan ay ku sameynaysay kufsi waqti hore dhacay oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey, sida la sheegay wasiir ka tirsan dowladda federaalka. Premierka gobolka Victoriana waxa uu wacad ku marayaa inuu fulin doono dhammaan talooyinka loo soo jeediyey ee ku aadan xanuunka dhimirka oo guddi qaran oo loo saaray ay soo bandhigeen. booliska New South Wales ayaa sheegay inay soo afjareen baaritaan ay ku sameynayay eedo la xiriiray kufsi waqti hore dhacay oo ka dhanaa wasiir ka tirsan dowladda federaalka. booliska New South Wales ayaa sheegay inaysan hayn cadeymo ku filan oo ay ku sii wadaan baaritaankaasi, go-aankaasna ay gaareen kadib markii talooyin dhanka sharciga ay doonteen. qoraal ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in booliisku uu helay warqad ay qortay haweeneyda ka dambeysay eedahan ka hor inta aysan nafteeda goyn bishii juun sanadkii lasoo dhaafay. booliska South Australia ayaa hadda warbixin ku aadan dhimashada haweentan u diyaarinaya maxkamadda baarta dhimashada dadka ee coronarka loo yaqaano. hogaamiyaha mucaaradka federaalka Anthony Albanese ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaano dheeraada la sameeyo oo aan loo dayn arinta booliska oo keliya.
Now whether there's a coronial inquiry into
ama ha noqoto baaritaan lagu sameynayo dhimashada haweentan iyo duruufaha dhimashadeeda, ama ha noqoto baaritaano kale, runtii kuma fila, ayuu yiri in ra-iisul wasaaruhu uu u qaato in arintani ay tahay mid iska tegaysa, sababtoo ah ilaa la xaliyo, ayuu yiri, arin jirtay noqonaysa. Scott Morrisonna waxaa looga baahan yahay inuu muujiyo hogaamiyanimo, ayuu yiri Anthony Albanese. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrewsna waxa uu sheegay in la kordhin doono maalgelinta, sidoo kalena uu fulin doono dhammaan talooyinkii ay soo jeediyeen guddiga qaran ee loo saaray nidaamka xanuunada dhimirka ee gobolkan Victoria. warbixintan u dambeysay ayaa ku baaqaysa in lasoo saaro xeer cusub oo loo bixiyay Mental Health and Wellbeing Act, iyo in sidoo kale la sameeyo guddi qaabilsan caafimaadka dhanka maskaxda iyo weliba badqabka dadka. guddigaas oo ugu yaraan uu ku jiro qof isagu horay xanuunada dhimirka u soo maray. guddigaas haddii la aasaaso ayaa wuxuu baari doonaa, baa la yiri, dhammaan cabashooyinka la xiriira adeegyada dhanka caafimaadka dhimirka. waxay sidoo kale talooyin siin doonaan premierka. Mr Andrew ayaa sheegay inay isaga ka go-an tahay inuu dhiso nidaam asalka ama gunta laga soo bilaabay. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt waxa uu sheegay in dowladda Morrison ay weli ka go-an tahay inay gaaraan yoolkii ahaa in dhammaan dadka qaangaarka ee reer Australia la tallaalo marka la gaaro bisha Oktoobar. wasaaradda caafimaadka, macluumaad laga soo xigtay, ayaa waxay muujinayaa in tirada dadka ee ilaa iyo hadda lagu tallaalay Australia oo dhan ay tahay kala bar yoolkii la rabay in la gaaro dhammaadka bisha Febraayo. 3,000 oo qof oo keliya ayaa lagu duray tallaalka shirkadda Pfizer wixii ka horreeyay habeenkii axadda ahaa ee asbuucadda lasoo dhaafay, taasoo ah kala bar yoolkii dowladdu ay dhigatay oo ahaa in 60,000 oo qof la tallaalo ka hor bisha Febraayo. wasiir Hunt ayaa sheegay inuu la hadlay gobollada kala duwan madaxdooda si uu uga ballanqaado in la dardargeliyo lana kordhiyo xawaaraha iyo tirada dadka la tallaalayo. bangiga dhexe ee dalka Australiana lacagaha dulsaarka ee bangiyada laga amaahdo ayuu intii hore u daayay oo ahaa 0.5%, taasoo ah tii ugu hooseysay taariikhda. arintan ayaa looga dan leeyahay in lagu caawiyo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka kadib faafka xanuunka coronavirus oo dhibaato badan u geystay. dhanka sportigana, haweeneyda cayaaraha teniska ugu horeysa oo lambar 1 Ash Barty ahna gabar Australiana ayaa ka baxday tartanka teniska ee Dubai Tennis Championship. Sparty ayaa sheegtay inay weli ka soo kabsanayso dhaawac lugta ka soo gaaray ayna doonayso inay ku noqoto ka qayb gasho ciyaaraha Miami Open ee dhici doona dhamaadka bishan Maarso.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.